CK Music promos
not good. Chavala, nabe sana umuliro. 4 and 5 in the world in Bobondo Don Jojo. Yante dede.
Can I call my name? Sky dollars in the building. It's your skin that's better not so. I got you for that so. Biggie not biggie dory. Gawasanga kutin day kata dory. Iranga nai kata a yenu sorry. Niko white and I show sorry. Paula lengu, lengu makono kare wangu, lengu, tie lengu, lengu ware, ware, kaba baba ba, skatio, saba baba ba, tuare kuno, uku, kuria, apo, ntomone iwe, outsi, ichos kiri na chwe na chwe. Limbu kwanga le mwali lega toli. Nga pigi na pigi toli. Kawanga lo futsika ba holi. Amini kuno tuli kuwa mani babili. Ulamba ulango lepte fonde nguiza. Kona kwa tina lifika kale mama osa. Nefilimba fila ndola mwati tuta. Nukufuma tula lega kumatunda macha. Pigi na pigi toli. Gawasanga kutinde ikata toli. Ilanga na ikata a yenu sori. Niku white nga nali show sori. Katine chapa na katori. Nachipopo kachichi shori. Mweza kweri wena ngurisho mzori. Wene vya mitazo jebre kampala. Meka chini shikaiwa kwa mwadi abatwa timume. Tua giti penda mpoz. Imisa nine yeka yeka wesha molos. Tuwale pigi na pigi dori. Gawasanga kutinde ikata dori. Ilanga na ikata a yenu sori. Niku white nga nalisho usuri.
Lengu Jaripoka paula lengu. Makuno kare wangu, tie lengu.
Tuare, kaba baba ba. Skatio, saba baba ba. Tuare kuno, uku, kuria, apo. Ntomone, iwe, ochi. Ichos kiri na chumele nacho. Ichumele nacho, chumele nacho.
Tolo mili ashitaka wambia. Kubure chivyongo chavene mumu fwembe. Jishire kuno mumu tende aftuk dala langa na rovyanya muzende. Mwamunene mwamunene. Mutende wenu mwapaloku mwakurwene. He piki, piki piki tolo. Ekuno kuina kopa mwapiki tolo.
Piki na piki tori. Gawasanga kutinde ikata tori. Iranga na ikata a yenu sori. Niku white nga nalisho usuri.
Lengu Jaripoka paula lengu. Lengu makuno kare wangu. Lengu
Sakata, rap blue, chela yo indoni bula. Okay, usi kampani, rap party, rashimwiche.
Chihara, young mustana, bawano mumba. Switch your bad nigga, mulu wafuna kumanda Dutch Kobe. John KJ, Alonzo, nifuna fire waketo. Erika Chan, Ustaz, Sati Nation. Chauta wan, utiki papote. Era kupara jamanda, Buzraski, na wabumwe. One blood.
Wendy, ela sekena. Beni, ela dola kampan. Keo, duksi mungeza. Au bed, elo debe mungeza. Na komanda papo, Ben, ela simi. Emoi, simi after satini.
Imwe, can somebody buy a guitar for this young man? Alisha wule filmba.
3P, in the world of Zambia. Fiponga ore na bantu wa mwene kwe filmba.
wafyerwe uririshe ifirimba soyewe ufwirorerisha ifirimba uri chikari you are Ronaldo Samba Karava
fresh out fresh out exclusive
exclusive from ckmusicpromos.com.